Download kupitia pdjtv.com.
Papa Panchi Midundo
Kakachupi
Bush Hair Bena Saba Ubabe Achesa kwa sepu simkanyage mwezio Na wampele inama nyuma nupate kuona Uona Wase wakula chipsi kafu bila tomato nasa tu Eskiliza Endo zetu kuharibia Hita kutoka midamu Acha Wika mwamba Wika tena Anakomesa na watoto Watoto wa gomsima mboi Watoto wa msongola Watoto wa kitunga Watoto wa chamazi Watoto wa kisewe mbande Watoto mbagala Tuende balia wangu Wika tena Watoto acha kenge Wika mambo wika kama adamu bongoga sabu kama adamu maisha isabu kama adamu hawakani saliti kama adamu bado kidumeni profiti kuke kama adamu bongoga sabu kama adamu maisha isabu kama adamu hawakani saliti kama adamu bado kidumeni profiti kuke kama adamu twende kama adamu mina songa kama adamu kama adamu Seveni kama adam, 20 kama adam, mbele kama adam, 20 kama adam, wena kuke kama adam, 20 kama adam, mina songa kama adam, 20 kama adam, na seveni kama adam, bunkoga sabu, kama adam, maisha isabu, kama adam, hawakani saliti, kama adam, bado kidumeni profiti, kuke kama adam, bunkoga sabu, kama adam, maisha isabu, kama adam, Hawa kanisaliti Kama adamu bado kidume ni profiti Napiga gita Nyusi bini nyusi Nasima mshuma na shato mnashata Napiga gita Nyusi bini nyusi Nasima mshuma na shato mnashata Haina kusuba Mjini mabala Usishangai mata utaachwa kwenye mita Masela njosi Kukeni mota njosi Wanangu nipo Cape Town Nasaka pesa na sila gazabu Na mchana jua kari silari kama popo Nite kicha, nite cheese, nite taila Sele wisi screaming katila Na seveni kama adamu bongo gazabu Kama adamu maisha isabu Kama adamu hawakani saliti Kama adamu bado kidume ni profiti Kuke kama adamu bongo gazabu Kama adamu maisha isabu Kama adamu hawakani saliti Kama adamu bado kidume ni profiti Kuke kama adamu Twende kama adamu Mina songa kama adamu Twende kama adamu Na seveni kama adamu Twende kama adamu Twende Na piga gita Nyusi bini nyusi Na zima mshuma Na shato mnashata Na piga gita Nyusi bini nyusi Na zima mshuma Na shato mnashata Haina kusuba Mjini mabala Usishangai mata Utaachwa kwenye mita Masela njosi kukeni mota njosi Wanangu nipo Cape Town Nasaka pesa na sila gazabu Na mchana jua kari silari kama popo Nite kicha, nite cheese, nite taila Sede wisi skimming gantila Na seveni kama adamu Twente kama adamu Honi wangu kama adamu Twente kama adamu Wona songa kama adamu Twente kama adamu Na seveni kama adamu Twente kama adamu Mbele kama adamu Wanangu kama adamu Mina songa kama adamu Twente kama adamu Na seveni kama adamu Wanangu kama adamu Mina songa kama adamu Acha Acha Anakobesa na watoto wagumsi mambo Watoto ambondore mundo kiasi Watoto ambondore shure asto bangi siri Watoto akitonga dola mbili Ilele mwamba Watoto kwa chande Anakobesa na watoto wa UN Watoto chi, watoto alagosi chama Watoto akisewe mbande Watoto wa formula Yapa ni sauta kicha uenu buwana Watoto achamansi Watoto mamba zalani Watoto mbagea Tuwende mbele bali ya wangu Wika mamba, wika Kama adamu bongoga sabu Kama adamu maisha isabu Kama adamu hawakani saliti Kama adamu bado kidume ni profiti Kuke kama adamu bongoga sabu Kama adamu maisha isabu Kama adamu hawakani saliti Kama adamu bado kidume ni profiti Napiga gita nyusi bini nyusi Nasima mshuma na washatom na washata. Napiga gita, nyusi bini nyusi. Nasima mshuma na washatom na washata. Haina kuzuba, mjini mabala. Usishangae mata, utaachwa kwenye mita. Masela njosi, 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 njosi. Kukeni mota njosi, wanangu nipo Cape Town. Nasaka pesa, nasila gazabu. Na mchana jua kari, silari kama pompo. Nite kicha, nite cheese, nite taira. Sere wisi skimi katira. Na punch midundo, echa la satina tena mwamba.